love-child Pandey kiss. Be man, you know we had to do this again. Massive combination. Rhythm again, rhythm, rhythm again. 255-254. Run it!
I am a baby, kwangu mi amekua kizungu zungu. Yana ni umiza, umiza kizungu zungu. I am a baby, kwangu mi amekua kizungu zungu. Yana ni umiza, umiza kizungu zungu.
Unanifanya ni wazi ni kipima kilicho kuuzio. Usinifiche niweke wazi mpenzi kusema si kazio. Ila kumia moyo ni kama maradhi ivute pumzio. Usiniweke pozi mbona ma sikuelewi. Kwanini unisiki kila kukichoma visa viishi. Niambie nijue kama umepata mwingine pengine sijui.
Girl, she turn out a 10. This a new year with this a new chapter. 24 hour did a girl feel look after. She listen to everything that her friend say. She no one give me the chance or a blight say. No, she want a boy straight out to her life say. Only thing a boy want to make her me wife. Hey. Yana numiza wangu moyo mi kizungu zungu. Yana numiza wangu moyo mi.
Hey. I am a baby wangu mi amekua zungu zungu. Yana ni umiza, umiza zungu zungu. Haya mapenzi kwangu ni amekua zungu zungu. Yana ni umiza, umiza zungu zungu.
Kukupenda nilikupenda samini umeenda. Ukanitenda ni mapema ungenieleza. Nini shida nilikuweka moyoni. Minu meli chuma tunda hata ladha idaisha. Umeni saliti kwa nini linda. Udhaifu inabidi kushinda. Tabibu we kwangu kinda. Thamani yako kubwa shamba.
Mekua kizunguzungu yananiumiza.